In time we get older, in time we get mellow. I never once ever changed my mind about the things I wanted in my life. I've been through changes like anyone else.
Ndiyabulela uba ixesha linayo into yokuthoba intliziyo ezikhukileyo. Ewe, ndim endifanele uyazi loo nto. Ndalahlekelwa ngumntanam endandimthanda kakhulu. Kodwa ixesha layithoba intliziyo yam, wandipha abanye abantwana. Ndiyavuya uba ndiphile ndaze ndabona isizukulwane sesibini. Ewe, ndiyabulela. Exesheni ixesha liyazithoba intliziyo ezidabukileyo. Ewe, ndiyabathanda abantwana bam.